Rock a voice, eh, hey, 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 hey. Kashipu ushenzi mtoto kana lala kwani muda wote kanukia shombo 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 eh na mvali ya kilema mwarabu wa umani muda wote mimi nasubiria jambo 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 kitanda ni kama ligi ananipa msambona kama gigi mani kunipa kombe anabidi mimi napiga kama shuti za side yo mani katoto kana washa washa kalivo weka zuli kata nasha nasha
sucha wote
kana micheza kwasa kwasa kana piga gami kasi kama ngasa ngasa
popote
najionea
tabu tu
najionea
tabu tu
najionea
tabu tu
najionea
tabu tu
nikupeza kibomale male mama msokoto michezo ya kipale pale dada prokoto tingisha nyonga 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 tingisha nyonga 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 tingisha nyonga mama tingisha nyonga hivyo basi zimata osakata hey, shika chuma tena zungusha ono no no
ono
katoto kana washa washa kalivo weka zuli kata nasha nasha
sucha wote
kana micheza kwasa kwasa kana piga gami kasi kama ngasa ngasa
popote
najionea
tabu tu
najionea
tabu tu
najionea
tabu tu
najionea
tabu tu najionea.